na with man. Wali we chuka chuka, wali we chuka chuka, kululo mukama mubulamu wange. Wali we birungi byompadde, wali wo mukisa gwompadde, wali we birungi byonkoledde, mpulira nsima obulamu bwange bwachuka, emikisa jange jeyongera, buli kime wange chachuka, okuva lwe nasalawo nkuwereze. Waliwo ebinene bingi ebijja, waliwo ebirungi bingi ebijja, mpulira essuubi. Waliwo enkyukakyuka, waliwo enkyukakyuka ku lulwo Mukama mu bulamu bwange. Waliwo enkyukakyuka, waliwo enkyukakyuka ku lulwo Mukama mu bulamu bwange. Mpulira eddembe, mpulira ekisa, mpulira eddembe, mpulira ekisa kyo. Leka nkuyimbire, leka nkuyimuse, leka nkuzende. Abatakimanyi bakimanye gwasinga, wagabirira banaku, wagabirira balema, wagabirira ebinyonyi na buli kitonde. Gwayaniriza balasi, gwayaniriza balogo, atasosola mawanga, buli omu n'omuwa omukisa. Waliwo enkyukakyuka, waliwo enkyukakyuka ku lulwo Mukama mu bulamu bwange. Waliwo enkyukakyuka, waliwo enkyukakyuka ku lulwo Mukama mu bulamu bwange. Mpulira eddembe, mpulira ekisa, mpulira eddembe.